studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
altinere no gay didi lewru janvier holitindi wido to jono jetti yande jabbiri masilimaaji chapande nay e joy miden tawale maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji du humor way galo kanko Salim Joro wonto oggi jambe to sikrabe on kompetite wido o ministre kiddo gonno leledi med indi kumini do kabar haggitere lamu yo general gonno le armée du Moussa Sinko Coulibaly wotto jono yom haja hokkede leedi ndi hitande 2018 dunke ande wobbe kolliti wido ko beddo yimbe lan gonde yeltinde daade mudo e nyalawmo hande ar holliti wido lamu holli do bodde mudo kaadi ka dum e tawede fu kambe do be kaani hollitino hejjo golleji mabbe gori nyalawmo hande no fedde sukabe jokkol wonbe li union africaine be ngadi kawtal mabbe do bomoko do wattu joni bibbe be kaaja visa ngay di dalle hakkunde rumde de yallan yafira jahol e garol yimbe le gombe le nokko secretaire on sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di bismillah modon e hedaade yo ministre kiddo gonno leledi med indi kumido kabar haggitere lamu o general gonno le armée du kanko Moussa Sinko Coulibaly wille hitande 2018 ndo waran yede yimbe le dartobe lamu obe o dido kabarujo hokkido dum won wakande mo wonno wadde kawtal makko mangal commune jogobo do bomoko do wattu jono holli tiwir sa jewi lamu holli do bodde mudum kadi fa keben famtade kede Mohamadou Samaseku
Hankasen Moussa Sinko Coulibaly ministre hagter lamu kiddo e general kiddo l'armée Mali na jeyda e yimbe len nayo kulitibe anyamun en dartude lamu dar hitande 2018 o beedike e taton wobbe be ngoni maire Sikasso Khalifa Sanogo e Modibo Kone gollowo kiddo banki lolirdo banque West African de Développement e Kanye Hamadou Touré lamido kiddo gollirde lolirde Union Internationale de Télécommunication e lesse fogol makko gol holiti metamako fewde eti Allahji kabaru jande holiti dun ronkere lam o biltude ti Allahji sa leedi Mali hokki adi welter lam o hika bangal wuteji subagol le president garoji di wakkat jun o der hakke lebbi sede hakkune ndartobe nayo nguni be bibbe leedi Mali kani subade kando latade kanaka leedi ndi fa hande kanko kanaka leedi ndi Ibrahim Boubacar Keita holitaayi so mandata lam o kasin
wattu jono du won dunke ande be ka kolliti wir sa ewi be do yimbe le nayo jaltibe daade mudde ana holliti wid lam o ronkino golleji di ngordi ka dum e tawede ko mbi yimbe le be don kaani hollitinde honno heejo golleji muuden di ngori dum wonno ko labbinta golleji di keda mo kanko no dirtet Ali Tunkara o yo jangino jande do dowre le leedi meden di ko sifido hen do faccitaangu Mohamadou Samaseku
ndatobe futu yimbe le jangube andambe dun golle mun en no fewri den no ciagal ido sifaji wakkat jun o ko hasindina du ko be do fuf mbawi bangal la politika ko fay goto dulla wido be do dartobe be kolliti wide jolalam o woda be kolliti wide wadi ndenagu na wodi e kuliti wide dun lamu joni o wawana fi himmeji bibbe leedi ndi den no batte dido tella yidi woni ko be do ndatobe fuf na jidi lamadi
la message supreme en 2018
se krab so ngabi do be mala me ande ngal o do bayni tirton mi joji modo nono dimi do dido ni moroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi mangal pade ngarbe notade le leedi meddi jiyabe le leedi Senegal wiambe duddi tigi bonanda goto le wuddu leedi meden di o do bonanda anni do wade de fewde e mabbe le wuddu leedi ni nokkuno dirte do boni le region mopti holitaabe de bomboje e ko nande mudum wonno ton faande fa kebe famtade kede Mohamadou Samaseku
e le communique mabbe nyande aswer yabirende gollirde oni gonde der leedi Mali holliti hadde bonandaaji bombore irande to boni ton no der region mopti le wattu lugaji mabbe di e lewi gollirde oninde dun yo golle yimbe le jon e kaborde udintimbe dun no yite dum mabbe jon e kufna blabla be noti ko no haniri wononi dum holita e le manda mabbe o dun latike sababu dun gadbe bonandaji be dogi e le communique o holitama fay jon kufna blabla goto barmali e le dido bonandaji nyande alkamsare sappo e go o lewru janvier e le kartal hakune mako e dokkobe kabaruji be kanko horejo kabitibe ministre general de division Jean-Paul Dekonink holiti wi de dido gidali bombo de na jeyda itelaji mawdi jo e kufuna blablaji be e kanye pabato mabbe yo dun sifa gidali fewde e jamare de e lewi kanko general Jean-Paul Dekonink fedde ministre de na feliti dawrude no golleji talkur jam dejere sinandu to aljeton natabe o do imadara terrorisme na gondina sembin gollo wayde denagu der on do nokku wuddu leedi malindi to lamu leedi ndi wala e nokkuji kewdi lati do sababu yiri were bandiyaku e kanye nan gollo sukabe hobe der gube jadi ko ardoɓe ele tongade faminde dow leydi Mali ndi mo o yaltinta kala lebbi tati. Horojo oni Antonio Guterres holliti wiide fa hande wuddu leydi ndi na heddillatade nokkuɗo bonandaji ɓuuri hewde muɗum dina dental région aji sahal leydi ndi ɗo guɓe hewɓe jaɗinkoɓe naati muɗum hakkude hitande 2012 e hitande 2013
fedde wonde le leydi meɗen ndi humnine kabaru fa ɓiɓɓe Mali fu nara damal gotel jeltira damal gotel ɓe gaɗi noddago fewde e heddiɓe tinno jaaha ɓanta e carte muɗum en nina ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkande ɓe jiɗno e journaliste en ɓeɗo bomo ko ɗo caggal muɗum ɗuɓe kolliti hono witte witte sukaɓe jokolɓe worriɓe kollitiɗe ñalawma hande o tiɗalaji mawɗi gon le leydi Mali ndi nayiriɗi banggal wayde ndenago ɓe gaɗi noddago fewde e laamu tinno yaltin ley hen ɗatino jamare nde fani renirede ley nokkule ɗe keɗemo kanko noddirted Issa Koulibaly ley ndeɗo fedde woni komo sifirdo hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou
depuis en bon moment nous menons
ala wara wattu joni mine gonde wadde imma daraji kewɗi banggal kabaru dawral ɓiɓɓe leydi Mali nden kani ɗum wattande hakkillo sifaji kantiɗi kewɗi ndenno mine mila wiide hinnade wattu foof ɗiɗo golleji ɗi wajiɓe kala ɓinguel leydi Mali ɓuuri foof minen gonɓe nde fedde dawral sukaɓe leydi ndi batte muɗum jaati minen e sukaɓe woɓɓe gaɗi kawrute kewɗe hinnade ɗiɗo imadaraji ɗi yo hinnade kabaru leydi saabi kala mbiɗo kabaru dawral batte leydi na woodi bangge goɗɗo ɗum kabaru saria wa hen saabi ana hani ande mo kala golle ɗum walda e kabaru joddiji e yaafa muña e ko nande
mumen
sukaɓe jokkolɓe wonɓe ley fedde union africaine nde ɓe gaɗi kawrutel maɓɓe ɗo bomo koɗo ley cekkiti yontere nde ngal ɗo kawrutel yoga e haalaji ɗi fu jowiki ñalawma hande ɓe ƴewto yalla hono visa ngaji ɗi kani ɗalirede hakkude rumde afrique nde yalla ne yaafina jahol e garol yimɓe ne gonɓe ley ɗeɗo nokkule kañe e jawlele muɗum en ko yaata sukaɓe jokkolɓe capannayo kañe tawa ley ngal ɗo kawrutel keɗemo kanko noddirte docteur makkankoni o kanko laami sukaɓe jokkolɓe gonɓe ley fedde union africaine nde komo sifi dow hen to faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Nous maliens nous avons beaucoup de faces
nan bibbe leedi mali be na jogi newamu waji kewdi bangal jaagu hakkunde leede dina leede runa afrique de visa ngaji ngoni hakuru mun en e meden batte tiralaji istakirab amen kewbe jogi dar leede yoga sabi be ngala visa woni ko min kuliti wiide na hani leede runa afrique de denta batto mum juttiki fedde union africaine yo bangal dental leede runa afrique de kanye itugul fi kabar visa hakunde edo leede wakkat jun o min ngoni fedde arandere fudunde dido imadraji gondi dawrude dental hakkunde amen e pelle goɗɗe sukaɓe caggal ngal ɗo kawrutal min landinon gollidal hakkunde amen e laamukoɓe leydi ndi e kañe kejaɓe hewɓe leyɗe runde afrique gonɗe nder leydi Mali yalla minen kulita ɓeɗo miijoji amen ɗi min jogitoton ɗiɗo imadraji ɗum nder leyɗe goɗɗe fa wattu mumin totta haala ma ɗum min mbawa nellude talki amen nder kawrutal fedde union africaine banggal yoppugol fi kabar visa
pour la suppression des visas
wattu joni hono ɓe kani hokkidirde juuɗe faɓe ƴewtono ɓe kani heɓirdo hen nafaji ɗum woni sisili mo yimɓele golloɓe ɓoggi janɗe ɓe min noddir technicien ɓe koɓe gondi e wadde ɗo ñalawma hannden o ɓe kollitiri sa ƴeewi golleji mabɓe ɗi noon gori ñalawma hande ɗon tippitira caggal sanne jamare nde wattantaɓe hakkille feno ɗum worri keɗemo kanko noddirte ɗum Moussa Diallo yo gollowo le ɓoggi jamɗe le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen to faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Fanda oɗo batu o yo hawrintinde technicien en ɓe e wadda tottodiral hakkillaji dow ko woni golle technicien nden e kañe golle mabɓe hannde e koɗum ɗum technicien ɓe kani dawrude banggal janggo mabɓe e ƴewtade kabaru huncagol hoore golle mabɓe o saabi min paami wiide technicien ɓe gatanaka hakkillo nder leydi Mali ɓe jaɓatake no fewiri ndenno min paami wiide ana hani min joƴƴina fedde manire technicien en yalla ene hinno himmeji mabɓe tiɗalaji muɗi ɗimin jogui woni kabaru joddiji amen e kañe yeɓare saabi abbadan haala technicien haalatake so ni so tiɗalaji keɓama tawane fay hunde yata caggal mabɓe ndenno fay somin martintake kumpa wonande jamare nde yomin gatane hakkillo
Union européenne e Royaume-Uni goni faabo toɓe studio tamani
sikirab jurnide ƴello ɗum e les région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiranɗo seguɗo ɓe kollitiwide wattu joni o fedde wonde to humnide kabaru ɗati gonɗi tonɗi eɓe gonde hokkude jamarde hakkillaji lobbi ƴeeyal hono hani rentirade e ɗati gonɗi tonɗi gonduɓe lannade oɗo golle yo fedde nde noddirta anagere wonde tonde faɓe ƴeeyal hono ɓe kani haybirde jamare wonde tonde no hani wattirnirde kohe muɗum hakkillaji wonte yurudan gardan faado gawodo ngendi wotirnde noddirta hausa filan idun le commune gaberobe ko liti wiide ndido ngendi be kebi ton kurangaaji teedi le nange di ko yata galle chapande jetti kany en garta e boton dido kurangaaji lannibe odo golle yo suudu ministre humnindo kabaru yaware le leedi meddindi do tugorgal fedde nations unies nden ko be ngatti le henan yafa e milioji temedidi cfa sekrab do katte betande kabaruuji meddindi mi juuti on sanne heraade hejoji amen ka faande kedde heraade honno andirdo do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.